studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedi be onen jam hande alalbare jetti lewru utti tane 2018 sappo jeddi yamde jabbori masilima chapande nay e joyi fafa usman nyal buldo kabaru jo salim jorata buggi jande to on kumpitata wiide ibrahim boubacar keita kanyu e soumaila sise jada to wote ida bo cour constitutionnel hokki joni jabuji chakitiide hoto darne demle meden kanyi e bindi ketti le jande mali e wi dunke ande lamu o ana hani wadande sobe demle meden faade jirwa habugol wayde hebugol sukaabe golle imadara mudum wodi le kawrital goldugal wadede le leydi meden di hawrube henbe anandarte e lamu kobe afrique kanyum e gollidibe mudum tinno habade bangal mudum yodi woni sembe kabaru yidi kigida ko bismillah mo hedade Cour constitutionnel Mali hokki kikida ko o jabuji chakitidi wotteji hore juleedi ngada nodi noga e jenay lewru julie yabbenndu chagal ko be darti wullita ngoji ngadaadi suudu sariyandu wayiti hen sed ka ko wayiti anafamdi wotte dide bo sikafu wala hen ibrahim boubacar keita e soumaïl sissé ndiarata arande o hebi himbe ko buri chapade nayo e go leytemme dere fu dide bo hebi himbe ko buri sappo e jaddon leytemme dere fu aliou djallo aliou boubacar djallo lati tato bo nenno hebi himbe jatton leytemme dere fu sek modi bo jara nenno kanyunde hebi jaddo leytemme dere fu faabi dore de fam kedden mamadou sama seku
won ko waylita e le jabuji di ministere hakitar lamu yaltini non dido jabuji kuliti non wiide hakke chapane nay e go tobbe chapane nay e didi do temdere won ko kanko ibrahim boubacar keita hebi non cour constitutionnel sakiti tutude mo chapane nay e go e tobbe chapane jeddi do temdere so kanko soumaïla sissé o ko jogi non wonno sappo e jeddi e tobbe chapane jeddi do temdere o sakiti totede sappo e jeddi tobbe chapane jeddi e jeddi do temdere so kanida en kedibe be o waytere fuf tay kaka tatobo o fa handi yo aliou diallo ka ndedo drande kay yo jetti e tobbe tati do temdere nayobo o yo kanko premier ministre kiddo chek modibo jara kebdo jeddi e tobbe chapan tati e jeddi do temdere hakunde candidat en noga enombe sappo e go on kay burali gotel do temdere dereji wote di jamira ka jatede yo ujunere e temdere e sappo e jago su bangal wultanguji neldadi cour constitutionnel ton di aliou diallo chek modibo jara e soumaïla sissé juge en cour o collectivité base fuf be taykay kambe kay denno campagne second tour o fudan der satiji leddi ni fuf yo hakke balde didi second tour subagul président leddi ndi yo nyande alan sapo didi lewru out
sakirabe faabe dodo don famoro ma jeedudi kabaruji fudde helloji amen facebook et twitter fa ndo kondo ko en hakkilaji modo don bay noddo do di numeroji didi chapande jeddi jo chapande jeddi en sapo go sapo go chapande jeddi jo chapande jeddi en sapo didi sapo didi ala uddugul radio renouveau fm ana heddido demle himbe radio ji gon ile capital ngal ana gondi hollitinde metal mube o uddugul o radio be quality wiide be gondi e wadde e bawde mabbe fu yalla radio o ana udite kenya union european jati wadi noddango fa o heba uditede be darti e lamu odu pati fallo e yottingul kabaruji umar way garbe den fam
Le communiqué fait de l'Union européenne de wi radio renouveau FM outé ko yawi be jokkito hedo golleji mabbe ilo odo radio udda yimbel humini be jottinobe kabaruji be an gondi e wadde do hen imadaraji be ngadi noddangoji kewdi fewdi e lamu o le on do wattu fu yotirnde no dette carte sur table ko ras badji watta kanyu lati sababu du so radio renouveau FM udda holita wiyede odo emission wadi hanken ko min darti fami nodde fedde humini de kabaru radio ji lele di meden di nebno dette ha fa hande wala fu ko be tifi do hen
demla e bindi holli tata manda fa de tingol dum yo yebare jamare le jande mali yodum wana ko jata sanne jati don ko be kolliti wiide e widdunke ande lamu on hani watande dum hakillo yalla demle mede anan jirwa fa be dure dem fam kedden umar way gado e mumin sendebu
jangginde delde meden le ciudi école di idum nafa sanne non dunke ande wobbe kollitiri wiite idum wonde jangginede ciudi école di lamu o jeedi ka jangobe le ciudi école di ngala e jeyal lamu o kebata jangunde do jande kanko no dirtedo fajala kamisoko do delde de jangginte le leedi meden di o gollata o hollitiri nyaloma hande di do dabareji alkani jukkitede yewte yello hono yimbe le kani jangginirede delde di le ciudi école di
il est reconnu partout les chercheurs
kala ndato be fu ana andi wiide so
sukaɓe fuɗɗi jangude e deɗɗe mon jande nde yaafa e juuɗe maɓɓe ndeno ana hani ɗum jokkite fa e janginirɗe mawɗe ka ɗum yaata caggal anniya politikako kañi almusadaji itte kambar mon yalla e ɗum faaba jande nde ka so jande nde yeɓama kala imadaraji ɗi fu keɓata
lawol abba jadda moɓe noddirton go kanko noddirten souleyman kante o kanko fuɗɗi ɗum le 1945 fo ƴewto yalla hono ɗelɗe kalirteɗe le mandeng ɗe kani windirede o holliti wiide sariyaji ɓameteɗi le leyɗele ɗe fuu e ɗelɗe tubakuɓe ɗe ɗum windirte ɗum ne ɗum hollata wiide fa hande yimɓe kewti ndimako muɗum en keɗemo kanko noddirteɗo Mamadou Sano go o yo jangguinowo abba jadda moɓe noddirton go komo sifi dow hen
les autorités
fa hande miɗen gondi e dartude heddi lamu o yalla bindi ko ananata le dabare jande leydi ndi ka in tayki tayta fo jababu majji yirwinde ko wattu joni ananafa leydi ndi e ɓiɓɓe leydi ndi fu ɗum latuto sababu yafinde hokkugol batakiji maɓɓe kamɓe e koɗɗe maɓɓe ndeno yo dabare bindi ko ɓiɓɓe leydi mali e ɓiɓɓe leydi afrique fu ana hani yiɗude saabe de UNESCO anditi wiide hitande 2015 yo dabare jande ko afrique jeeyi anniya politika ko ta ñakki
joni
hono waw haala en mbirino fa neɗɗo hemta dimako muɗum wajibe sina haala ɗengal muɗum windira du e ɗengal muɗum
kawru talpawi ganda sukaɓe keɓirto golle fuɗɗi keñen ɗo bama koɗo ley balɗe ɗiɗi hawruɓe hen ƴuruɓe ley e caggal leydi meɗen ndi miijidoto dabareji kesi fa noon rafi heɓgol sukaɓe golle ndenno heɓene jogala hawruɓe hen ɓe ana darta e kanankoɓe leydi afrique kañe faabotoɓe ɗum darno haɓade bangal muɗum intm kañe cstm kunceni hoore ngal kawrital keɗe ko timete boko wi Oumar Waygal wayi projet imoi kaɓotoɗo wayde heɓude sukaɓe golle
l'objectif principal de cette
woni fana ngal do kawrital mangal famin ƴawa yalla hono min kani firde do hen dabareji min dokka jamare nde fu hakkilaji lobbi ɗum woni laamu o fa yotto baale haala nane en e baale kuminiɗe kabaru golleji e baale sukaɓe jokkolɓe gonɗe le leydi ndi fa yotto yo gollirɗe ɗe systéme kañe intm yalla hono ɓe fu ɓe kani hokkidirde juuɗe fa pewte ɗiɗo tiɗallaji golleji sukaɓe jokkolɓe no worri ɓe ƴewto yalla hono ɓe kani yaltinirde dow hen ɗati ɗiɗo ɗati furdu la to gotun fa pewte ɗiɗo tiɗallaji yalla ɗi keɓene
jogala
ndungu hikka o ƴiwondeji mawɗi ana jonnara heɓede ley leydi meɗen ndi ɗi kamboji ana mbawi wadde bonandaji e wi hooreɓe mali météo o kabaru weeli remoɓe sanne e wi nenno ɗum woni koɓe kollitiwiɗe kamɓe remoɓe no weeliɓe sini ɗum latiroke ni ndenno leydi meɗen ndi heɓannema faan hono muɗum wowa ɗum woni koɓe kollitiwiɗe fa ɓeydorɗe ne fam keɗen Oumar Waygal e mumin sendebu
yimɓele huminiɓe kabaru météo ɓe kollitiwiɗe hitande hikka nde guikkello bano woodi kabaru no kammoji ɗi gorri ka ɗum e tawede fo ɓe mbi yimɓele ɓe gattana kohe muɗe hakkillaji sanne saabi de kasaraji ana mbawi jokkude ɗum keɗemo kanko noddirteɗo madame Diabaté Fatoumata Sango o suudu mali météo to gollata komo sifi dow hen
ɓiɓɓe leydi mali ana hani andude wiide hikka bonandaji kambu mawna ɗum ne ana hani ɓe fiya dabareji kamban mum miɗen darde maɓɓe ɓe kakkilo saabe de météo holliti wiide kambu heewa hikka ndeno ɓeɓen kani darde ɗo ɓe curoto
le on ɗo wattu fu mittiteɗen wiide kammu ana wondi e jangude sanne le kedde leydi ndi kuccala le région sikkaso yimɓele hewɓe ndemoɓe tonɓe kollitiwide kuuli sanne saabi de wattu joni o kammu o jokkidiray toon keɗemo kanko noddirteɗo Sekou Dambélé o ndemowo to kuccala to komo sifi dow hen
kuccala sinsana ndemoɓe hewɓe keeɓi tiɗalaji soni mi martinano ka kumpa joni tawano mi fuɗɗi demuɗe min kay mi heɓay tiɗala fo gawri e haabu gasi noga e joyi lewru me ƴaɓɓindu fuɗɗumin demude ɗum fu e juuɗe lamɗo wo
hitande hikka nde ɓe kollitiwiɗe kammu o taaɗi ka toɓo ngo ana wawi jokkitade fa le lewru octobre le majjunduɓe mbi jamare nde wattana dow hen hakkillaji sanne saabi de ƴiwole mawɗe ana mbawi wadde le leydi meɗen ndi gaɗoje kasaraji
studio tamani yo faabal laamu leyɗe Suède Danemark Suisse e fedde leyɗe Europe
jandaro en kabaruji gonɗi ley région ŋaji meɗen ɗi murtere golle balɗe joyi golloɓe mairie Koutiala fuɗɗi beeta ko wi hooreɓe bureau local syndicat national collectivité territorial imugol maɓɓe yo fa goto e maɓɓe ittiraɗo ni tan yaade golloyde nokku goɗɗo yalla ana heddoɗo maɓɓe ɗon ley région gawa cercle en songo kikiɗa nano kikiɗe keña acca hekke wattu 17h laana goto mutti to fafato ndi gendi won hedde mayo yimɓe nayo keddeke hen ɗiɗo e maɓɓe yo sukaɓe noon tewji maɓɓe hana gondi e tewtede wattu joni meeting o nenne iwande maunde ngarnonde ngardunonde hende hendu nyande mudum holta wiade lati sababu o kasara raison sigaso cercle ka jolo nok no dirte do luluni ko yata nay ujinaji chapande tati e joy pika masa fare nyaw gondudo nangude dabaji gondudo nangure nay le on nok golle mudum watte hakkunde sappo etati yade sappo sappo etati non jati yade sappo e sappo septembre warorondo o kabaru hokkama le botu gadaado kenya hakkunde amiri en gelle marobe dabaji kanyi wuturnere nen wuturnere en kolejude safareji kejoji wattu joni o ana wodi le nokku mabbe o bonanda nen bonanda be dege to buremto tagal iwonde maunde kebanonde altinere jabbende le ndi gendi le o nokku walle region gawo gorko goto nen tawam baro dubi chapande nay tawama fenyango wari dun debbo goto du barmi le hen ko be kolejude cuudi kewdi du cuudi ko yata sappo jami le ndi gendi development social nokku o ana wondi e wadde imadaraji fa noto be torra hewtibe nen ko be kolejude millimetre ngaji no chapande joyi e joyi woni ko hebano le den diwonde sakirabe do kadu di kabaruji ka kedde hedade yewtere pekde ana wodi wassalam